Canvas Records.
Oh my god,
Surani fina sa, macho sizina nga Stingoni ngori ngori kwanza aki inama Hebu kwanza si mama, dondo sa venye nafasi Unajua mina penda zile vitu bwagala Bwagala, bwagala, bwagala zile vitu bwagala Bwagala, bwagala, unajua mina penda zile vitu bwagala
Kasa itik tik yende anti-clockwise Kate round ya pili pozi kate yende clockwise Tik tik kende anti-clockwise Ikate round ya pili pozi kate yende clockwise Na yodende ineza twanyoka kwa jungle jungle Shida marambili inaleta double trouble Na skani kaneza kushika ni kufanye mambo Zaki WWE zaki royal rumble
Bwagala, bwagala, bwagala zile vitu bwagala Bwagala, bwagala sinajua mina penda zile vitu bwagala
Bwara tu ikweni biggy biggy anani heavy heavy lazima nda ikut Misli ya isleki na iza didi juu ya bunda Ana majeki jeki Mikuzi, mikuzi suka sija ifili fili Kwanza tuwa vai shot Ana ikok na shindo kujistop Juki chobana ina knock Mjedelele ina talk Ina nyeka on toast Denda halal siya ram ya panapok
Bwagala, bwagala Bwagala zile vitu bwagala 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 sinajua mina penda zile vitu bwagala
Nikubwa adi nafanya derake ina taite Nikubwa adi demia kona kalikuwa fasti Nikubwa jebwa kwa jebwa gala sante Mefura jendu nyaje kameja kwa parking Hey miss fati fati dia mother Angalia katikati sipote nikikumodha Nikikuchota please kuja na order Utakula konza hii ama nikupe kwa mkoba
Sura ni fina saa macho sizina nga Stingoni ngori ngori kwanza aki inama Ebu kwanza si mama dondosa venye nafasi Unajua mina penda zile vitu bwagala Bwagala, bwagala, bwagala zile vitu bwagala Bwagala, bwagala sinajua mina penda zile vitu bwagala Bwagala, bwagala, bwagala zile vitu bwagala Bwagala, bwagala sinajua mina penda zile vitu bwagala
Bwagala, eh eh, eh eh, eh eh